chief for mobile exclusive music.
Yanguma, nguma, nguma.
I go.
Oh. Ana. Liko fire.
Kambo mebote.
Sineso kandisila, miko tindi me. Yeah, yeah. Nega bungula. Yeah, yeah. Baila lapa. Iwe. Mototela.
Iwako ni wako, wanga kutengere wako kuno. Wako ni wako, wanga kutengere wako kuno. Iwa ipwe ya kuno, niatema wako kuno. Iwa ipwe ya kuno, niatema wako kuno.
Hada.
Boss.
Yangu mangu 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 mane koliwe. Hamunya tuwa wukwi.
You are looking nice, putty popo po wa jape. You are looking nice, putty popo po wa jape.
Zigege.
Hada.
Wa ba jape.
Again.
Wa ba jape. Wa ba. Wa ba. Wa ba. Ahawe wa kaisi wanga kusie na beauty yako mamia. Halo musa na kunenga nenga mami. Beauty yako mami te hawana iyo. Beauty yako mami te hawana iyo. Ale
Hada.
Bola wana tukope mafote.
Ndine gibula na itana suratepo.
Ana mamota ndesuka. Kamba mbaba gorwa bugogo bga hula. Bama nizingati shishi. Na vera chila kacha shishi. Nipase nesi na shisha. Miwadabu ise aze Aisha.
Aisha! Kaniguli batubenu.
Ise mutara.
Aisha! Brumo.
Hada. Wakoni wako wanga kutengere wako kuno.
Yeti pamozi na kupapoka. Huyu ni wanga na kupapata.
Iwa ipwe ya kuno, niatema wako kuno. Iwa ipwe ya kuno, niatema wako kuno.
DJ Gako.
A DJ Mongo.
DJ Chamulo.
DJ Hams.
Karibu.
J Pro. For me.
You are looking fresh, footy popo po wa jape. You are looking fine, footy popo po wa jape.
Come on me wa die. Hamunya tu wa wish.
Yes, sing me now.
Let ama, let akuno. Let ama, let apatuzi. Let ama, let akuno. Let ama, let apatuzi. Let ama, let apatuzi. Let ama, let akuno.
Jamu susu mina.
Jesus, my boss. God's icon.
Wapai la rapa. Sine so kanisira. Miko tindi me, baby girl you are make me dizzy. Nakangiwa kufina nyimbo ya busy.
Yeah yeah,
jefi yako mukrabu purizi. No one can say you are crazy. Yangana pakona na pakinga kapenzi. Ah. Kiwangu mebo awanda sana gale. Ya baba miye ya nimba mahule.
Okay.
Ata kunyengeleli yebo mule. Yena wasumi na wenu ndisele.
Yeah yeah,
baby girl you are looking good. Mbo ni wagulila kosa mitega utu.
Iwe,
lianda kugulila jintu yomwe kambo wako ni wako iwe.
Yeti pamozi na kupapoka. Uyu ni wanga na kupapata.
Micho wala uno. Iwaweza wago kuno. Nikoti wala uno. Iwaweza wago kuno.
Yangu mangu mangu maiwe. Tandiga kuna gimo miwe. Ula nite kunya. Mamu iwawisha kundipampura. Ula nite kunya. Mamu iwawisha kundipampura. Mebo tandina jiwele jiro kuno. Sunumura mwe wapena kuno. Wako ni wako.
Topinda topera.
Leta kuno. Leta ma. Leta patuzi. Leta ma. Leta kuno. Leta ma. Leta patuzi. Leta. Retama, leta patuzi, retama, leta kundo.
Hada! Ile chai wa butewe, kampani ya huruma.
Boss! Hada!
Teya wana iyo!
Again! Hada!
DJ D!
Hello Samu Chitombok! Ibene ngombe na mubona yebo
Hada
Yelo fori ya tigupena Bori chilo posele Unale bola kia Goma chirundu kansela Yelo special mulazi
Hada
Itambone Soko sosogu mumba
Biala mujende wazila
Yelo gifti utambu
Reitonga gunka
Agai
Ndagubona
Promo Propa shitu watu gunaluwana
Hamunyati wagukwish Niko tiga bungula
Hada
Kwasa Oshi Jennifer Innocenta Kishan Bebe
T-Fox waruwana Wabaira Empire.